sigani wana inuka didi yangu wanasema mengi juu yangu Mungu hatokuokoa but you are my God my everlasting God lakini Bwana umeinua kichwa changu machoni pangu mbele ya watesi wangu oh Elola Elola my everlasting God my eternal God Elola
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 Elola my eternal God of my head
El Ola
El Ola
El Ola
Everlasting God my eternal God
El Ashi
El Ashi El Ashi Lord my restorer the lifter of my head
Siri ya uzima wa milele. Oh.